wachitibwa wachari era wachiriba newe mutabo lelo wachari wamuimide okufuna mutufu asana weba zekatonda ababunonya banji tebabulana boli na mukisa wabuna weba lekulonda amase molo zebuluti atemuli fitiki Bwatyo Katonda bwakikoze mbasalira sanyulumerera ebizibu bwe bijja mukume ababunoonya bangi tebamulaba bw'olina mukisa
Mchala mwa mwa mwa
Na cheyo mbekendo kuwa mula Mwabu mwe mwagana Mwabu ya weba likulonda Amase molo zebuluti Ate mulifitiki Bwatyo Katonda bwakikoze Mbasalira sanyulumerera Ebizibu bwe bijja mukume Ababunoonya bangi tebamulaba Bw'olina mukisa Chikoze Masalira sanyulu merera Elisi uwe neja mkume Ababuno nyamanji tebabula Boli na mukisa Semu mchara mwagalinga Ulo nsemu bonda Ositulobu na fugwe Na yaku kwatire kumutangule Bagali za miembe Temu swaza mga katonda Muka mamenga na mwe
Mazima webale
Amazi molo zebuluti
Nange
Atemulifitiki Bwatyo Katonda bwakikoze Masalira sanyulumerera Ebizibu bwe bijja mukume Ababunoonya
bangi
tebamulaba
Mukama badde nawe
Webale kulonda Amazi molo zebuluti
Nange
Atemulifitiki Bwatyo Katonda bwakikoze Masalira sanyulumerera Ebizibu bwe bijja mukume Ababunoonya bangi tebamulaba
Ababunoonya bangi balemeddwa okwebaka Gwe Mukama badde nawe Akuwadde okyakusanira Okumeza TV ne lwediyo Bangi bali eyo betimbye Kyokka banoonya balungi
Tebamulaba
Olina mukisa